Mauso,
Mauso,
the sexy producer, Buddha P. Okay, ni jamaa, niko the same, Chikuzai.
What can you be in solo? What can you be in solo? What can you be in solo? A love for a country. What can you be in solo? What can you be in solo? What can you be in solo? A love for a country. Na wala tusipigane, minaona ya pite pite sana. Chapiki ya midomu michafu kutupiana, na nyumba kuchomeana, tutendia wapi bana. Mombasa peace and love, na Nyeri peace and love, Nairobi peace and love. Nyanzima Kisumu peace and love,
Dadare peace and love,
Garissa peace and love.
Nyanzima
Machakos peace and love, Kameja peace and love. Siku moja bunge wamepigana, ama wakigombana, si wanaelewana, wanakula pamoja.
Itakuwaje mwananchi situpigane, na tugombezane, na tukanyagane, na tuwane. Itakuwaje mwananchi situpigane, na tugombezane, na tukanyagane, na tuwane.
Itakuwaje nchi yetu kitu kimoja, nivunje kwa siku moja. Itakuwaje nchi yetu kitu kimoja, tuivunje kwa siku moja.
Wakenya peace and love, Wakenya peace and love.
Peace and love,
peace and love,
peace and love.